producer jira kubikano. Ema nema again, Papa Zapata. Wabula kubu, sino asa zompa zikia kumkubia.
I'm good to go.
Wabula kubu, kano kane mere desi kamanyi.
Ask you go.
Wabula kubu, temuku wanze mkube kubu.
I'm good to go.
Wabula kubu, kana kaimba ni ya kakubie.
Ask you go.
Baby Google, chichobu yimba wange tebabu kuba.
Mutoni na mani.
Kano kampula mpula. Google muyaya koma uku ntebe.
Ha, echo sichi manye.
Baby Google, sisa la sabuta denja la siya la gawa.
Ya guambi kopo.
Ate choze ni beki, she ya soka, sende ya zitekawa.
Ya zigula muindazi.
Ate desire, Luzinda, emi ako ya linemeka.
Alimuchina nao.
Mama dia, mere chebe zao na Kampala.
Chapati na bijanjalo.
Baby Google, DJ presenter, chiba tisaba mani.
Anani ya wanyoko.
Dia Google. Omana yancha yenze ngina kwetuga.
I'm good to go.
Wabula kuku, sino asa zompa zijia kumkubia.
I'm good to go.
Wabula kuku, kano kane mere desi kamanyi.
Ask you go.
Wabula kuku, temuku banze mkube kuku.
I'm good to go.
Wabula kuku, kana kaimba ni ya kakubie.
Ask you go.
Manjinera vira nyo, Google, ozo mulodi ya kabatia.
Ui, ui.
Anya janja wa puresha. Weza kubanga likulisti yokufa.
Dakitari.
Tuli Kenji. Matongoza nyonyi e Uganda tuwali kuchi.
Yali Rolexi.
Ate mama Johnny. Chisadja chichi ya tugame chabu kwa bula.
Katala wasite.
Anigwe wakuba. MP mumutwe nazite nyondo.
Resevance kawesi.
Mama Google. Wanga chi erisinga mwaba wala wakabi.
Ask you Google.
Hey baby amanyago.
Tell me.
Wafana na nyo mama wo.
Really.
Ngati wa kuwere wo.
Timi no.
Hey. Ask Google. Wabula Google. Sino asa zompa zikia kumkubia.
I'm good to go.
Wabula Google. Kano kane mere desi kamanyi.
Ask Google.
Wabula Google. Temuku banze mkube Google.
I'm good to go.
Wabula Google. Kana kaimba ni ya kakubie.
Ask Google.
Every time petuwela ku Google. Mabango mubanga netuga wanika. Kampala tuzala tuta Chicago. Mchala muami ama rap baba tata mukago. Gasta vike mugabe tuja kukula. Gayae gato kayo na yete gato bola. Fizika ve musula wa. Mani yu mwari achi. Aseneri kumula mwa. Spice wa funameka. Bodi ya mweyo yadawa. Chekume piripa baji kwa tako.
Ask Google.
Sino asa zompa zikia kumkubia.
I'm good to go.
Wabula kubu. Kano kane mere desi kamanyi.
Ask you go.
Wabula kubu. Temuku banze mkube kubu.
I'm good to go.
Wabula kubu. Kana kaimba ni ya kakubie.
Ask you go.